Oh yeah, yeah. Akiri mbi Swag boy. We mambo ya kufosi ndo tayare shopitaga. Oh yeah, yeah. Unimda kuhinjoi na wala no tupendaga. Wale Mokiji putake kisi wenye watoto wa town. Hatu lembi, hatu wazi. Kama utaki kwenda tufosi, hatu fosi. Hatu fosi. Tuko bize na hela, hela. Dunia ina wengi peke yako ndo unilize. Wazuri ni wengi kisa we minilie. Kama tukuza jo pamoja yani nini umie. Kisa ewe. Kama unipendi si basi yani nini miteseke. Never, never, never force. Nangania usipopendwa kitulize. Ni mtoto mtasi na stresi na mapenzi. Izangu street na jisaka saka senti. Masela, time for party. DJ Yusto, walete. Iskawo chungani master, master.
Wachanganie.
No more pain, no more stress. Gonga champagne to enjoy. No more stress, no more pain. Come get shopping to enjoy. Devil boy 21 Sabato Peter. Why bet you this square? Oh oh. JJ, you ready?